Mtoto mzungu saa zote mcheshi yeye ni wadhi wangu mtoto ana mizungu saa zote mcheshi yeye anacheza mechi zangu namba zote ukava yeye anacheza mechi zangu namba zote ukava yeye na ana vimudu viwanja vyangu pati msiningilie oh ana vimudu viwanja vyangu Simba na Yanga sinibi si wala mwenzangu lazima mnichukie nalijua kosa langu kichuna naye mie si wala mwenzangu lazima mnichukie Nikisema huyu ni wangu
Nakema sila kushame
Lazma, lazma Kubali
Nakema sila kushame
Analala nae jirani yenu
Nakema sila kushame
Nanaspeli nae siogo
Nakema sila kushame
Anapokerwa na mie msikie mtoto ana machungu anapokerwa na mie msikie yapo kosa liwe langu uniangukia mie niwambie yapo makosa yote yawe Angukia mie ni wambie Hii ni neema kwangu Pepo iko kwangu mie Hii ni neema kwangu Pepo iko kwangu mie Amejua ladha yangu Tamtam kwake Najiamini wenzangu lazima nijisifie Hata tupangwe mafungu atanichagua mie Najiamini wenzangu lazima nijisifie Tupangwe mafungu alonizoea ni mie Natangaza leo wangu
Nasema staki ushame
Lazma, lazma, kubali
Nasema staki ushame
Atujali kashfa zenu
Nasema staki ushame
Atujali maneno yenu
Nasema staki ushame
Sie, tunalidumisha penzi
Nasema staki ushame
Nasema staki ushame
Nasema staki ushame
Nasema staki ushame Nasema staki ushame katu mtako manyi. Sina habari na machangu.